Top amazing classic. Rhymes Baba King.
Shiva.
Moyo umefunga breaki, mapenzi unayonipa elezeki. Akili umeiseti, penzi lako ni oji sijapeti. Umenijazia mahaba, nando mana na kuwaza kirasa. Mtoto mali safi si haba, asina mbawa hila na isi minafa. Baby tumbe, jahazi la penzi lisije kuzama. Wazini nyanganye tonge, safari yetu tufike salama. Oh baby tumbe, jahazi la penzi lisije kuzama. Wazini nyanganye tonge, safari yetu tufike salama. Oh baby tufike salama.
Safari yetu tufike salama.